Washington, the voice of America. Time now for Heza, our weekly program by youth and for youth from Rwanda.
Tubahaye ikaze bakunzi b'ikiganiro Heza. Radio n'Ijwi rya Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Nimwegere inyakiramajwi zanyu maze mwihera amatwi ibyo twabateguriye kuri uyu munsi. Muri studio muri kumwe nanjye Olivier Isati Basumba, afatanyije na mugenzi wanjye
Yvette Musabye Marie. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turaza gukurikira icyegeranyo twakoze kivuga kuri bamwe mu nararibonye zitabiriye inama ya 49 ya Banki Nyafurika itsura amajyambere yabereye i Kigali. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'urugendo rw'inama y'igihugu y'urubyiruko yakoreye mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba, aho yasuye urwibutso rwa Nyarubuye ndetse banasura imfubyi mu rwego rwo kuzifasha kwiyubaka.
Dutangira ikiganiro cyacu, reka twumve icyegeranyo twakorewe na bagenzi bacu Yvette ndetse na Jean Baptiste kivuga kuri bamwe mu nararibonye zitabiriye inama ya 49 ya Banki Nyafurika itsura amajyambere.
Cyenda ya Banki Nyafurika itsura amajyambere BAD, u Rwanda rwakiriye bamwe mu nararibonye za politiki muri Afurika. Abo tugiye kugarukaho ni Thabo Mbeki wayoboye Afurika y'Epfo kuva mu 1999 kugeza muri 2008. Kugera ku butegetsi k'uyu mugabo kwanyuze mu nzira ndende yatangiye mu myaka ya za 70, aho yabanje kuba umuntu ukomeye mu ishyaka rya ANC yaje no kubera umuyobozi. Na mbere hose kandi yabaye umwe mu bagize uruhare mu kurwanya politiki y'ivangura ya apartheid. Mu nama ya BAD yabereye i Kigali, Thabo Mbeki w'imyaka 72 y'amavuko yafatwaga nk'inararibonye mu birebana na politiki, imiyoborere ndetse n'umutekano muri Afurika. Mu kiganiro kivuga ku makimbirane agaragara muri bimwe mu bihugu bya Afurika, Thabo Mbeki yavuze ko umuturambye w'iki kibazo ugomba gushakirwa mu ngamba za politiki.
Undi mugabo wamenyekanye cyane muri politike wari witabiriye inama ya BAD yateraniye i Kigali ni Olusegun Obasanjo wo muri Nigeria. Obasanjo w'imyaka 77 yabaye perezida wa Nigeria inshuro ebyiri, mu 1976 kugeza mu 1979. Yabaye perezida mu gihe cy'ubutegetsi bwa gisirikare, aho yari afite ipeti rya generale, akaba yaragiye ku butegetsi asimbuye General Murtana Mohamed wari umaze kwicwa n'abantu bashakaga guhirika ubutegetsi. Obasanjo wari umaze kurusimbuka yahise agirwa perezida avuye ku mwanya wa vice perezida. Kuva mu 1999 kugeza mu 2007, Obasanjo yabaye perezida binyuze mu matora. Nyuma yo gusoza imirimo ye yo kuba perezida wa Nigeria, yagiye ahabwa imirimo inyuranye yo ku rwego mpuzamahanga. Mu mwaka wa 2008 yagizwe intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari. Yagizwe kandi intumwa yihariye ya Afurika yunze ubumwe ubwo higwaga ikibazo cy'amakimbirane yari muri Cote d'Ivoire mu mwaka w'2011. Mu nama ya BAD yabereye i Kigali, Obasanjo yari yitezweho ibitekerezo by'inararibonye mu miyoborere, umutekano na politike ku mugabane wa Afurika.
Madamu Nkosazana Dlamini Zuma, umunyafurika y'Epfo uyobora Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe, nawe yari i Kigali. Uyu munyafurika y'Epfo w'imyaka 65 y'amavuko yatorewe kuyobora iyi komisiyo mu mwaka wa 2012, ahita yinjira mu mateka nk'umugore wa mbere utorewe kuyobora iyi komisiyo. Madamu Dlamini Zuma yabaye minisitiri w'ubuzima wa Afurika y'Epfo kuva mu 1994 kugeza mu mwaka w'1999. kuva mu 1999 kugeza muri 2009 yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Kuva muri 2009 kugeza muri 2012 yabaye minisitiri ushinzwe abinjira n'abasohoka, irangamimerere n'ibirebana n'impunzi. Mu nama ya Bad Kigali yafatwaga nk'ikimenyetso cy'intambwe Afurika itera mu guhura ubwo umugore, kandi akaba inararibonye mu nzego zitandukanye z'ubuzima muri Afurika.
Umuhego wa mbere ku mugabane wa Afurika nawe yitabiriye inama ya Bad Kigali, uwo ni El Hadji Aliko Dangote wo mu gihugu cya Nigeria. Akaba ashora imari mu bihugu bitandukanye bya Afurika binyuze muri sosiyete ye yise Dangote Group. Imibare yo mu kwa gatatu k'uyu mwaka yagaragaje ko Dangote w'imyaka 57 y'amavuko afite umutungo ubarirwa muri miliyari 25 z'amadolari ya Amerika. Ikinyamakuru Forbes Magazine kimushyira ku mwanya wa 23 mu bantu bakize ku isi, akaba uwa mbere muri Afurika. Muri iyi nama ya Kigali yafatwaga nk'inararibonye mu kumenya gukora ubucuruzi mpuzamahanga.
Aha i Kigali kandi hari umunyafurika ubarirwa mu rwego rw'abantu bakize bakiri bato. Uwo ni Ashishita Kari, akaba afite imyaka 33 y'amavuko. Wavuga ko yibona nk'umunyafurika ariko inkomoko y'ababyeyi ni mu Buhinde. Ubarabarirwa umutungo wa miliyoni 260 z'amadolari ya Amerika. Sosiyete ya Mara Group ifite ibikorwa by'ishoramari mu bihugu 19 muri Afurika. Ikindi azwiho ni uko yatangiye ishoramari afite imyaka 15 y'amavuko.
Dr. Mohamed Ibrahim ukunze kwitwa Mo Ibrahim nawe ni umuherwe muri Afurika, akaba nawe yari yitabiriye inama ya Bad Kigali. Akaba yaramenyekanye kubera ibikorwa bye bigamije guteza imbere imiyoborere myiza. Mo Ibrahim ufite ubwenegihugu bwa Sudani n'Ubwongereza, afite imyaka 38, akaba abarirwa umutungo ugera kuri miliyari imwe y'amadolari ya Amerika. Uyu mugabo yamenyekanye cyane mu 2007 ubwo yatangizaga gahunda y'igihembo ngarukamwaka ku bakuru b'ibihugu bya Afurika babaye indashyikirwa mu miyoborere myiza. Umuyobozi ubonye iki gihembo ahita ashyikirizwa miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika, zigatangwa na Dr. Mo Ibrahim, ubundi akajya ahabwa 200,000 by'amadolari ya Amerika buri mwaka.
Mu rwego rwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda no gufasha abayobokotse kuguma kwiyubaka, inama y'igihugu y'urubyiruko yasuye urwibutso rwa Nyarubuye ndetse banasura imfubyi z'Irera.
Mu gutangira kuvuga iby'uru rugendo, Jean Baptiste Ndayiragije aratangira tugezeho uko urwo rugendo rwagenze.
Iki gikorwa cyahuje abakozi b'inama y'igihugu y'urubyiruko, abakozi ba Minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga, abahuzabikorwa b'inama y'igihugu y'urubyiruko mu turere twose uko ari 30 ndetse n'abahagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko. Tukigera ku rwibutso rwa Nyarubuye rwubatse ahahoze paruwasi, rukaba rushinguwemo abagera ku 51, ushinzwe gusobanurira abashyitsi ibyahabereye yadutambagije ibice byose bigize urwo rwibutso. Icyakora ibyahabereye ni agahomamunwa, kuko hari igice twagezeho atubwiye ibyacyo abari aho bose bagwa mu kantu.
Ifuru navugaga ni igiye mu gihe cya Jenoside. Ubundi ifuru yari yabene bikira bayotsaho imigati mu gihe cya Jenoside. Interahamwe zakoraga ubwicanyi hano kuri paruwasi ya Nyarubuye no mu nkengero zayo, bazaga kotsa imitima n'imyijima y'Abatutsi kuri iyi furu.
Umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko ku rwego rw'igihugu Shereza Norbert yagize icyo asaba urubyiruko mu gihe basuraga imfubyi zarokotse ubwicanyi bwakorewe Abatutsi mu 1994.
Twumva rero ari ahacu ari inshingano yacu nk'urubyiruko kugarurira icyanga umuntu, kugarurira ubuzima umuntu, kubera yuko bariya bakoze biriya ndahamya neza yuko nta buzima bari bakifitemo.
Undi wagize icyo asaba abari muri iki gikorwa ni umuyobozi wa Ibuka mu karere ka Kirehe.
Nigeze gutekereza rero nicaye hano ntaruko abajene bose ko bahagarariye uturere twose tw'igihugu, hakaba hari n'umuyobozi abayobozi babahagarariye, hakaba nabo bahagarariye mu nteko n'uhagarariye minisitiri, wabasaba yuko muri buri karere dufatanije nk'abajene twashakisha uburyo urubyiruko rwamenya ibintu neza duhere ku bana bato kugira ngo batazabona yuko ari nk'umugani tubakira nk'umugani cyangwa babyumva kuri radio.
Muraire Prote, umuyobozi w'akarere ka Kirehe, yagatse ku nshingano z'abayobozi n'ababyeyi ku bijyanye n'uburere bw'urubyiruko.
Dufite inshingano ikomeye nk'ubuyobozi bw'iki gihugu, dufite inshingano ikomeye abayobozi batandukanye, inzego zitandukanye, yabo umubyeyi n'undi wese wabonye ibyabaye muri iki gihugu, kugira ngo turwane ishyaka ryo kugira ngo twigishe urubyiruko gufata ikindi gihango cyo kubaka igihugu cyabo.
Umushyitsi mukuru muri uru rugendo yari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga, Madame Rosemary Mbabazi, akaba yarasabye urubyiruko guhorana umuco wo gufasha abatishoboye.
Kwita ku muntu utishoboye, kwita ku muntu udafite imbaraga, ukaba ari intego zanyu no gukorera igihugu cyanyu, kuko nta kindi mufite kandi nta wundi azacyubaka ari mwebwe.
Nyuma yo kuva mu karere ka Kirehe, reka mwe mwese mudukurikiye tubatura aka karirimbo.
Ansira we mabarira.
dukomeza tuvuga ibijyanye n'urugendo rw'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Kirehe, imfubyi zasuwe nazo ziratangaza ko inkunga zabonye igiye kubafasha gukomeza kwiyubaka no gufasha abavandimwe babo basanzwe barera. Ibindi mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije arakomeza bitugezaho.
Abana basuwe bibumbiye muri koperative Kukunya ibafasha kwibeshaho babikesha umwuga w'ubudozi. Abatwabashije kuganira bakaba badatutangarije akamaro ko kuba bari hamwe muri koperative.
Natangiye ishuri 2002 ariko kubera uburwayi bugenda butandukanye biba ngombwa yuko mba mparetse kwiga nza gukorera muri koperative. Nsanga bakuru bacu nk'uko babibabwiye ko batangiye kera ariko hari abandi bagenda binjiramo, naza twegera bakuru bacu baratwigisha nk'uko bisanzwe, natwe turabimenya ubu turakora. Nubwo tutabonye amahirwe yo gukomeza kwiga ariko aho tugeze ubu ngubu kwaboza ababyeyi, aho tugeze ubu ngubu natwe twagira icyo twakimarira mu buzima bitewe n'imyuga twize. Turadoda bakaduha amafaranga, imyenda yose natwe turidodera, imyenda twambara tukidodera, inkweto tukubikura mu byo tugenda tubona muri ka kazi tugenda dukora.
Twebwe turakora tukiteza imbere, urabona ko nta kintu tubuze dukeye. Kandi muri iyo koperative bifite akamaro cyane kuko ko mbasha kwikemurira ibibazo mba mfite, hari wenda na barumuna banjye na bakuru banjye ngenda mfasha.
Iyo nkunga iradushimishije kuko izatuma tugumya kwiteza imbere, tugumya kugira n'ubumenyi nyine muri koperative yacu. Ubwo hari bimwe tuba tutazi gukoresha ariko bakaba batwemereye ko bazabidufasha mu kubimenya, nitubimenya bizatuma nyine tubasha kugenda twizamura tukabasha no kwigisha abandi bagenzi bacu nyine tubagire inama.
Mukana Heritopista ni perezida w'iyi koperative yadutangarije ibyo bamaze kugeraho.
Twageze ku kintu gikomeye cyo kwiyubaka tubasha kwigisha n'abandi bana, ntabwo ubumenyi twabwihereranye. Twigishije abandi bana ku buryo twasohoye abanyeshuri bagera kuri 20 nabo tubaha seritifika. Ubwo abo bana iyo twabonye akazi dufite ibiraka byinshi tubatumaho tukabaha akazi bikabafasha nabo kugira gute kwiyubaka. Urumva ko ari ikintu gikomeye twateyemo intambwe. N'imikorere ya koperative yacu turakora, tugakorana n'ibigo by'amashuri tubifashijwemo n'ubuyobozi bwite bwa leta bukadusabira amasoko tugakora. Nubwo ataraba menshi ariko twizeye ko ubuyobozi buzabidufashamo amasoko dukeneye tukayabona. Ubu twabashije gushinga iduka ahantu bita Nyarutunga hano hirya mu byapa, tuhafite iduka rya koperative yacu. Iryo duka ducuruzamo ibintu bisanzwe, imyunyu, amasabune, isukari, peteroli, ibintu nk'ibyo nyine, amavuta n'ibitenge. Ku buryo umuntu uje akagura igitenge ahita duha n'akazi tukamudodera.
Mwiyumviye ko nyuma yo kuba baracitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ubu aba bakobwa bamaze kugira icyizere cy'ejo hazaza babikesha kwishyira hamwe. Ese wewe udukurikiye aho utuye, abajene baracitse ku icumu bageze he biyubaka?
Reka dushimire cyane mugenzi wacu Jean Baptiste kuri uru rugendo yakoreye Iburasirazuba, tunakomeza tubasusurutsa mu ndirimbo yitwa Umurashi y'umuhanzi Riderman.
Numugaba w'ingabo zitwibisumizi, revolutionary uje gushinga imizi. Hip hop idutemba mu mitsi, ndi rusake simbarizwa mu bishwi, ndi rugambirira abagabo wo ku ngoma ya Rwoga. Ndi gisonga gisonga umwanzi agashonga, anakonda fayituye mu muyonga. Uwe muhandu ubesherwaho kuba monga, mwari mwiza ntubona ko ntagukwiye. Ndi kirara wowe urumwamikazi ubikwiye. Jay umwanda ni wo nariye, ko mfite izina ryanduye ni kuki ushaka uhiye. Ndi busy buri munsi, life yanjye ni urugamba mpora mu bipfunsi. Kuki waje usanga umwanda nkanjye, ushaka kurya abana hari benshi warya hanze. Ndi kirara gifite magendu nyinshi mu mutwe, mu mishinga yanjye niyabarizwamo iby'ubukwe. Fata inzira biracyaha wize usanga tutibabariza umushaha nge nduye mfite ibarari bicane mu biyahamba mu midugararo buri munsi buri saha fata inzira tana zavaho nshinjwe icyaha tuzabonana narabaye mwiza umwaka utaha
bashinyawe imbunda yanjye yitwa Mike amasasu yanjye n'amaflo kuri flow muntu gitwa butu timbare n'icyangwa Nike nzayitwa karabaye menyereye igitwa Soho umurashinyawe imbunda yanjye yitwa Mike amasasu yanjye n'amaflo kuri flow muntu gitwa butu timbare n'icyangwa Nike nzayitwa karabaye menyereye igitwa Soho
n'umusare mwiza ubwato ntwaye n'iburuhama so black kimwe na Baraka Obama shaka kashi nk'ubu cyene butanyoka amayizuba ryava imvura yagwa ntabwo ngenda nugama sindi umunyu sindi na barafu ngo ndashonga ndi nk'ikinyabiziga inziti zigenda zigonga chesi ndazikonka swingi zanjye ziba mu ndiba ya whisky na coca inigi cigatiye inigi nyinshi mu ijosi biyoroshye guhita ubona komvi josi ndi rusake mbyuka bamwe bakiri mu bitotsi ndifaya bitya aho ndi niyabura kotsi nkizikamba bana ngira ngo batagambana ndereke ko mbana n'ubwo bo badasabana ntibashaka kubyumva bityo ngiye kuri bambura next album izaba yitwa kwibambura n'umwami waryamye igihe kirageze mbyuke nkindi kuzigiye kirageze mvuke nkaruganzo ndora umunsi ajya gucika karagwe ngo atabarerwo ng'abaturage be ntibahagwe maze iminsi masha mbasha mu ishyamba nari gutacya nditayade ubuhaduye ndi yafi kumuhasha nyamba indi nayo imiyeti impembe ndazihuza ikintu ndagifata defo yanjye ni ugutinda kuza
n'umurashinyawe imbunda yanjye yitwa Mike amasasu yanjye n'amaflo kuri flow muntu gitwa butu timbare n'icyangwa Nike nzayitwa karabaye menyereye igitwa Soho n'umurashinyawe imbunda yanjye yitwa Mike amasasu yanjye n'amaflo kuri flow muntu gitwa butu timbare n'icyangwa Nike nzayitwa karabaye menyereye igitwa Soho n'umurashinyawe imbunda yanjye yitwa Mike amasasu yanjye n'amaflo kuri flow muntu gitwa butu timbare n'icyangwa Nike nzayitwa karabaye menyereye igitwa Soho n'umurashinyawe imbunda yanjye yitwa Mike amasasu yanjye n'amaflo kuri flow muntu gitwa butu timbare n'icyangwa Nike nzayitwa karabaye menyereye igitwa Soho
T-Breeze
Zahitwa karabaye menyere yitwa Soho
Ibi so mese
Zahitwa karabaye menyere yitwa Soho
Yo, Riders
Zahitwa karabaye menyere yitwa Soho
2011
Zahitwa karabaye menyere yitwa Soho
That's a gwa Rasta
Bakunzi b'ikiganiro cyacu rero nyuma y'indirimbo twizera ko yabashimishije reka duce muri umwe mu butumwa bw'abatwandikiye aho tugiye kubuhera kuri Antoine Roger umunyeshuri mu groupe scolaire ndangaburezi wagarutse ku kibazo cy'abanyeshuri muri kaminuza za leta i Burundi arashima uko ibintu byifashe kugeza ubu kandi akanasaba abaminisitiri w'uburezi muri EAC kwicara bagashakira hamwe iterambere ry'uburezi muri aka karere undi watwandikiye ni uwitwa Vital uvuga ko kuva mu cyaro ukajya mu mujyi bigira umusaruro ku bantu bawugiyemo bafite icyo bagiye gukora kuri we ngo binafasha kugabanya ubushomeri mu cyaro kuko mu mujyi haba harateye imbere kandi hanaboneka akazi gatandukanye ikindi Vital yagarutseho n'abavuga ko iyo umuntu atize ntacyo yakwigezaho we ngo asanga ibi atari byo kuko mu mutwe ariho hakora
ubutumwa bw'uyu munsi reka tubusoreze ku bwa Etienne ushima cyane gahunda y'isanamitima twavuzeho mu kiganiro cyacu giheruka akavuga ko ari byiza kuyikomeza kuko ibibazo by'amakimbirane bitajya bibura mu mibanire y'abantu akaba nakigikiye ku bibazo nk'ibi byajya bikemurwa binyuze mu biganiro
Shuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisoreje kuri ubu butumwa bw'abatwandikiye tunabibutsa ko abashaka kutwandikira mwakwifashisha telefone nimero 07788573951 kubakoresha MTN ndetse na 07-22-21-57 kubakoresha umurongo wa Tigo kuri interineti mwatwandikira kuri heza cyane @yahoo.fr cyangwa mukadusura ku rubuga
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out you got my head spinning no kidding I can't pin you down what's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy don't know what hit me but I
cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you. Imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
To see you tomorrow, and every tomorrow, maybe you let me borrow your heart. And is it too much to ask for every Sunday? And while we're at it, throwing every other day to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them. And someone cuts your heart open with a knife, now you'll be here. But I could be that guy to heal it over time, and I won't stop until you believe.